Wairu wa o te puna aroha. Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. I tau, I rongara, hei tangata, hai ora mō, ga me kato o te wenua. O te rangi, o enganui. Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. Tau, I rongara, hei tangata, hei ora mō, ga me kato o te wenua, o te rangi, o wenganui.
Kia pupu,
kia pupu,
pupu ake.
Kia pupu, pupu ake. Kia pupu,
pupu ake.
Aroha.